akulira ofisi ya kitongole ekyekibiina kya Manga Magate evunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu Volkatak asabye gavumenti okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wakati mu keeterekerero ak'okulonda okwa bonna okubindabinda wano mu ggwanga ab'oludda oluvuganya kw'ossa bannamawulire balekerwe okutulugunyizibwa. Mu kiwandiiko kyafulumizza Volka ategeezezza nti gavumenti erina okukuuma n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu ng'okulonda tekunnabaawo bwe kunaaba kugenda mu maaso ate ne bwe kunaaba nga kuwedde. Alipoota n'eraga nti abantu abali omubi 5-5 okuli ne bannakibiina ekya National Unity Platform be baakakwatibwa ne baggalirwa butya mwaka guno gutandika ate abasoba mu 3 ku bano bakwatiddwa mu kiseera eky'okwenja akalulu okwatandika mu mwezi ogw'omwenda.